sa tu manyi government recently kateka nyingi okula banga bana Uganda beja mubwavu nokongeza kunyingiza ya makaga abwe kubanga zowe zili waliwo parish development model waliwo youth livelihood program waliwo emyoga nente kateke ndala waliwo UWEP nente kateke ndala wezili kakati baba avuka che bagamba tewaganyiddwa mu nteekateeka zino ate YLP baagiggyawo baagikendeezaako kokusente ze baali bateekamu abavubuka bano bava mu disitulikiti ye Kalungu bagamba nti sente zino tebazifunyeemu era bangi bawulira mpulire nti abantu bazifuna naye bo bawulira ki
bawulira
mpulire babadde bakulembeddwamu Yiga Yazid ye sente w'abavubuka wali mu disitulikiti ye Kalungu era mukwogerako naffe yategeezezza nti gavumenti yakola kikyamu okukendeeza ku nsimbi eziteekebwa mu YLP
ez'abavubuka
kubanga sente zino zaali ziganyulwamu bavubuka butereevu nga tebamaze kwetooloola ate tugende eno ate twewandiise eno
babeeranga bokka bambi tebasima layini nabakadde
naye kati wano sente zakayanira n'abakadde sente zakayanira n'abantu bangi ate nga bo balina ekyabwe nga bo abavubuka nagamba abavubuka balabanga byakusika muguwa basalawo ne balekera abantu abalala bo ne bakivaamu
tulaba nti enteekateeka ez'emyoga ne parish development model abavubuka tebaziganyuddwamu kubanga gavumenti yakola ensobi nga teyeebuuzizza ku bavubuka nejja nekendeeza sente za YLP emanyiddwa nga youth livelihood program neziza mu by'emyoga ne parish development model enguzi erimu ebyo nyingi nnyo fe abavubuka zijja kuba kati ogenda okufuna akakadde lwakubamu abantu tewaagala kwogera mazima naye omuntu agenda okufuna akakadde ng'asatu gebagalidde ate omuluka gumu ogenda okugusanga nga gulimu abavubuka 12 oba abavubuka 10 ng'obawadde obukadde 10 bazirwanire ne bamaama baabwe ne bataata baabwe kati omuvubuka n'asala wadde ebbali kyokka nga puroguraamu gye baali batekeddetekedde ya YLP Youth Livelihood Program yali nnungi nnyo nti specializing abavubuka bokka
okitegedde nti eno yo yali yanjawulo nga bavubuka be bagiganyulwamu bokka tebalina gwe bagenda kwesindika naye naye kati wali ebyaddala osobola okugenda n'olaba nga osaba sente ezo n'olaba omuntu azeetaaga ennyo n'ogamba kale singa waliwo sente z'abavubuka nti nze naligenza eyo nentobeera eyo n'ogamba waayi kansooke nkireke naye bawadde gavumenti amagezi eyawula ensawo mweteeka ensimbi ezikulaakulanya abavubuka ziddeyo mu nteekateeka eri eya Youth Livelihood Program
kati tusaba gavumenti etunule wansi esobola okuddira n'ereka parish development model n'emulekamu abantu abakulu abavubuka ne batuuziza eno mu YLP awo gavumenti ejja kuba ekubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu naye lwe munaasalawo tutwalira mu mugotteko nga mutadde mu parish development model kimanya mugende mmyoga ng'enteekateeka ensawo yaffe gye twali tumanyidde eya YLP mugiggyewo buli kaseera mujja kwozangayo mwanika mu ttaka omuvubuka tajaganyuwa mu nteekateeka za gavumenti so tusaba gavumenti yaffe ekulemberwa General Kaguta Museveni balowooze ku nsonga y'okuzza YLP obuggya kubanga kati obudde buno omuli mukunoonya abavubuka abaafuna sente za YLP mwagala bakwata basiba mwerabidde nti covid eggwanga lyonna mmwe mwalisiba sente ne zifa kati mu kifo ky'okudda ku bavubuka era naye bwe munaasuula YLP ne mwagala tuyingire eno ewali enguzi empitirivu ffe tetujja zisobola